ni radio ijwi y'Amerika ivugi Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro ka uraga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kabigezwaho na gifinisite Nshimiyimana.
Yeah. Stati Uniti ngo ubuzima bw'Igifaransa izi kontrol na banje bibiri impanga bashobora gukora ku Igifaransa ashaka kose kubona umuryango wanjye ngo cyane ntabwo nshaka gufata abo mu muryango wanjye ndabingiye
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, à la fashion de CGG, il fait d'Amérique pour tout le Tiganiro, au coup de la fashion pour le Tiangoya.
Ikiganiro cy'umwihariko igihano twagenereye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Verine Schmidt nawe Mariana Faustine Karangwa yari amaze imyaka myinshi ashaka umuryango we yawubonye yakubonye ubumwe mu bana bashyizeho mu muryango n'umuryango aze kuva wabonye mukuru wawe ari we mutegerezi mu muryango nyuma y'imyaka yose urumva umeze ute Thank you. no kuba ari wowe usigaye gute tutambonye ngo twishimane ukomeje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu iyo navuganaga na Evelyn wumvaga afite ikomeye cyane yo kuba yabona mama we ndetse arambwiraga ati ntabwo nshaka gupfasha kubona umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nk'aho hari igihe amagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi we kuyitabye imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yari ataraza hano ku ijwi rya Amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona kugeza amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya tubwire uwo mubyeyi wowe yarakureze aragukuza aragushyigikira yari
ubwiza bwa mama ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru
tuzamuganga
ndagwa sinzi niba nzabasha kumubwira kandi nuko tugomba kubona
byose bizashoboka mu imana iraraba ukomeje umuriho hari impamvu ikomeye cyane mutimo kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo ndabona bishimye bavuga bati tubonye ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga
ntabyo yigeze atubwira njyewe ndi mutoya n'umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi uranyumva
yego
ntabyo bari babizi barapfa barinda papa ni njyewe usigaye ibyo ubimenye rwose
ni mbere uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane 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 ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi itazashyirira kuri njye bagemerere gusa bakomeze bashakisha abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo barabikora ariko bakomeze Imana izabarira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'Imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Everina ngo mfate amafaranga ngo mbarihe nawe kandi ntacyo ndakuriha Imana izakuriha urakoze cyane bimuse ijwi rya Amerika urakoze cyane Imana ibe namwe ibafashe mwese na familia zacu
urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagati aho ukomeze kugira ibyishimo kwinshi
urakoze cyane bintu
agasaro kaburaga
madame Hélène Véline Chouette n'umwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwandakazi base ari abazungu bavurwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se Bufaransa mu bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi ababyeyi babo b'abanyarwanda babaherukaga bakibyara umwe mu bafashije madame Hélène Véline Chouette mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Nkunda nawe inkumi twisohokiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métisse du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze bwana Venuste kandi ntabwo nabashimira ubatorokorota kwitarota urakoze cyane kongera kumwakira
uri umuntu mwiza biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro agasaro kaburaga k'ijwi ry'Amerika icyo wifuje kitashobotse umuryango wa Evelyne Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari nagira ngo kubumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya baze umaze gutungurwa uko umeze nuko wakiriye iriya
inkuru nayakiriye ni ibitangaza mbega bamwe abantu bajya bavuga ati umuntu itangaza uri umubyeyi njyewe nkitukigewe n'abagenzi banjye tukifungura ino asosiyasiyo hashize nk'imyaka ibiri ntaramezi gusa ashize nk'amezi atanu bambwiye bati hari abantu bavuye isave bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose nta benshi ntabwo baba bazi ababyeyi babo abenshi baba bazi aho bava iyo nkuru rero rwose yankoze ku mutima kuva nkiri mutoya iwacu Butare na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanyu bagiye kuki yatumye nyita iwabo dore kanaka abana bereze amaso yaheze mu kirere abana bari bagiye bagaruka ubwo rero tugifungura ino asosiyasiyo twaraga byatse rwose burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba nenda na byatse twarabyanditse tubidukomboza cyangwa ukambasita tuvuga tuti ova tuve nozete on sera notre valeur kit ubwo numvaga kubwanjye hari n'abazifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi ndabizi ko bavuga ikinyarwanda ariko bose nta kinyarwanda bavuga kuko bagiyeho abana bato cyane nkumva ko mbyingimo ko tuzabagide wabo ubu rero rwose byashobotse bene noneho nagiye nkora polisansi n'abakiri umwe n'umwe bidafite imana yarafashije naguye kuri ba ya grupe nyine ifite iyo nyota nubwo bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we n'abapantere bakambwira ati murantekereza ko mama wanjye agiye gupfa ariko ashaka ko muvugisha cyangwa se umutante wanjye ati ndumva rwose umumama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira ubuzima bwe bwose bwasatubone butubuyo
iyo bishakaga kujyamenya uwa yego
ambwira ukuntu yashakishije aseri ambwira ukuntu yagiye muri kuruwa ruje nuko bariya abantu nabo ntabwo bajya bamuvara kuko yimbega cyane cyane kandi nawe atazi ibyo ari byo ubwo rero ndetse imana niho nabajije barabwira bati i Kigali biranga ati bigurira iki ko hari umuntu rwose bagereza misiyo yawe banyegereje misiyo ya Voice America nuko mvuze nti bo reka nimushakire telefoni nibwo bakontakite ngo nibyo nta mezi atatu ashize mubumbuye abavandimwe nuko n'uyu munsi nanjye ubwanjye no mu rugo nta kindi kintu nkivuga nta kindi gitangaza mbega byatwaye
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho atageze kugeza amuje hano ku ijwi ry'Amerika ariko ndashaka kureba cyane uko yakiriye uko ameze muravugana buri munsi uba umuri hafi nka mbere iyo umubonye ubona karahindutse iki muri we ubona ari iki kumeza kwa kwe k'umuryango byamuzaniye
yewe mana yaje sinakubwira ko iki umuntu ni ari kuze ikibazo gito gusa afite ni uko avuga ati bo uyu muntu nawe ntabwo bavuga igifaransa ntabwo bavuga n'icyongereza nuko byose binyuraho babajujisitirema kuri WhatsApp noneho nkamusobanura nkamutelefona nkamusobanurira ntibavuze gutya avuze gutya avuze gutya murumuna wanjye nawe ati rwose ati ngomba kwiga icyongereza ati ntavugana na murumuna wanjye n'umukuru wanjye no kuruva ntibavuze ko ari byose ati nyine twarishimye nuko uriya mugomba rwose yarishimye cyane n'amarira yariraga kera nta kiyarira baravuga ngo yararize atwiye none bagomba kwishima ko yatangiye kubona do kumuryango yafungutse kugira ngo abone bene wabo
mu muryango w'abametisi bakomoka mu Rwanda hari abari mu Rwanda hari n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ntaho batari ishyirahamwe ryanyu rifata kose abametisi bo ndahamya yuko Evelyne Schmidt nari ndamuvuze mbere niwe ubaye imfura y'abametisi mu kiganiro Agasaro ka Buraga muri uwo muryango wanyu w'abametisi iyi nkuru wayakiriye bate mu magambo make
yo barakiriye neza cyane barishimye bamuhereza amafelicitasiyo twese kandi ndababwira ntabwo ari igihe nyine nk'uko nkunda kubivuga ni MDM Petit Monde yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tukugereho barishimye barishimye cyane rwose ku buryo ahubwo mukomere kuko n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka hari n'uwo twaganiriye mu kanya arambwira ati njye ntabwo nari nkibyitayeho n'ibyo byose ariko nanjye ubu ngiye gutangira bishakishe urumva kuko bose bageze ku myaka hafi 75 hariho bari bararetse barakuyemo amaso bazi ko ntabwo bahera kuva barakiriye kuko twari kwinangira ashakisha kenshi ko tubabizi ko yabuze nuko baravuga rero bati ko bifite bishobotse n'abandi birashoboka ahubwo mwitegure kandi aperezida
urakoze cyane ndagushimiye cyane kuba wigumye kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga ngaho rero ukomeze ugira akazi keza n'amahoro y'Imana
urakoze cyane kandi Imana ibahe namwe ikomeze ibahe urukundo ababashakishiriza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko Imana ikomeze ibahinde rwose ko turabakeneye cyane
urakoze cyane
yakoraga iwawe
wabutuye hehe
nari ntuye
i Kanombe
Nyarugunga yakora iwawe yagukorera gute
yareraga abana banje
hanyuma muri 94 murahungana muri murajyana
yego tugirana muri kumwe
ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amarira yabaye abiri mutandukana utazi aho agiye n'umwana wawe utazi umujyanye byagenze bite kugira ngo mutandukane
umutekano wabaye mukeya n'ubundi wabaye mukeya turatatana ariko we agendana n'umuhungu wanjye
icyo gihe
tugakumenya ko namuhuje kandi umwana akamugeza iwacu abona ko kaza muri komini iki
hanyuma utashye umwana umusanga mu rugo
umusanga yamusigiye mushiki wanjye ngewe nawe ngubikenda na 97 we twatatanye 96
kuva muri 97 kugeza magingo aya ubu hashize imyaka
25
ntabwo uramenya amakuru ya Mukandwego
ntabwo namenya amakuru ye kandi ndayakeneye ntibakiwe
ntari nzi izina Mukandwego yari afite Mukandwego Benadeta yakoraga iwawe nka Remera i Kanombe niho wari utuye umwana w'umukobwa Mukandwego Benadeta yari afite imyaka ingahe muri 94 ugereranyije
yari afite imyaka 18
urumva aracyari mutoya ni umugore wijigija niba kiriho turagerageza kumushaka niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya azagushaka azatumiraho kugira ngo tubahuze ariko nagira ngo nkibarize Karemera wowe utacyo uvuye muri Kongo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi ko yahageze batera ndakubwira yuko ari Mukandwego wari umufite ubonye umuhungu wawe wumvise umeze ute
z'urugero kandi n'umwana w'umuntu w'umugabo arakuze ahora amwishyuza amumbaza afite n'umugore w'umuhungu
ubu se ni bwo bwa mbere mumushakishije muhando ku ijwi rya Amerika cyangwa se hari ubundi buryo bwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone
nta bundi bwe bwakoresheje ngewe mumushyikirije agataro kaburaga numva wamunshakira kandi nta handi hantu nashakishije ubwo numvishije ko iyo ukuza abantu benshi cyane baburanye
yego tuzagufasha rwose ndabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugiraneza wakubereye wakugereje umwana wawe mu Rwanda muhungukanye reka nkwibarize ntabwo inka ziratangwa ziragabwa ntawe uzisaba kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho ariko nagira ngo nkwibarize uyu Benadeta Mukandwego ushaka birumvikana ugashaka kumubwira ko yakugiriye neza niyihe nyiturano umushakira ntiwamushakira iki muri makeya
ndamushakira kugira ngo mushimire ariko nanone imana mubonye imana nayo nayishimira birenze kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane
rwose tuzakora uko dushoboye nizere yuko Mukandwego niba akiriho akumva niba kandi hari n'undi muntu waba uzi umwana w'umukobwa n'umudamu wishigije tuba Mukandwego Benadeta wakomokaga muri komini ya Runyinya mu majyepfo y'u Rwanda ubu wagomba kuba ari muri Huye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda wamumenya yatubwira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika Karemera rero ndagushimiye cyane kuba wanizeye kino kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga ngaho ugira urugendo rwiza
Mukomeje
kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga uwitwa Ntwari Emmy yaraduhamagaye hano ku ijwi ry'Amerika ashakisha umuvandimwe we ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania inkuru ya Andre Bakari wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda akomotse i Burundi ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri Tanzania twabanje kwigirwa n'umuhungu we Ntwari
papa batandukanye muri Tanzania papa yari yaje mu Burundi basigara muri Tanzania aho bita Tabora ubukene.
Araho ngaho papa ari.
Yego turi kumwe.
None se ubwa makuru yabene wabo batandukanye si uyazi kukurusha umwana we.
Oya, ayazi nawe azamazina yabo kuko batandukanye kera. Nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza. Numva bishobora kuba ari muri 75.
Ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye.
Yego yaba bijyanye mwavugana.
Wamuha gato? Amakunze.
Meza ni meza namwe mwaho.
Turakomeye ni bintu tunshimira Imana no kwijwi rya Amerika. Umuhungu wanjye arimo arambwira ngo arangisha abavandimwe banyu mwaburanye. Andrea Ribakare, abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute? Abo bavandimwe mwatandukanye mute?
Yohana basize jyewe njya mu Burundi.
Hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe. Uribuka umwaka mutandukana? Nicyo cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi. Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda. Nende se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe ndibwira ko nka minani ashobora kuba ari umuto kuri wowe ubwo urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya.
Reka nta makuru nongeye kumenya habe na gato kuko narakurikiranye sinzi ku byangendekeye.
Ntabwo ugeze umenya ko ugenda nabo bashobora kuba badatashye mu Rwanda bakaba bajya aho ngaho mu Rwanda.
Oya ntabyo namenye kabisa.
Abandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania? Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ahantu muri komine Nyazo ya Bugina. Repubulika ya Repubulika ya Butare muri komine Nyazo ahantu hepfo ya Bugina.
Bugina muhava kubera hari inzara, hari imirwano, hari...
Hari rero by'inzara mba, nta rero by'inzara mba sita. Hari batata wacu bapfukana na papa, kuri nyina, batavukana kuri se ntabwo bamereye neza.
Uhitamo gusohoka urigendera?
Papa w'umuryango wanjye rero.
Ufata umuryango wawe ugenda ari nyiramatabaro. Umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo nyiramatabaro, harimo minani, harimo nyiracumi, harimo mukarusine, harimo mutungirehe, hakabamo mukanyambi, hakaba nayo amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe?
Turavukana neza kuri papa na mama.
Bose bariya urababwira uti ni muze duhunge twigendere duhunge abene bacu batumereye nabi?
Ama na mama icyo gihe.
Na mama wawe waramujyanye?
Ntaramujyanye ahubwo yapfiriye gupfa kenshi.
Komera. Ubwo rero komera. Muragiye bose mugiye bukene muravuga muti turatura hano aho kugira ngo bazadutsinde ikagenda ntacu. Nta kanunu kabo wongeye kumenya, nta muntu ukomokaho muri Tanzania ngaho kandi waba arakubwiye ati abavandimwe bawe narababonye. Abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe? Umwenda wawe ntwariyenye niwe wahamagaye hano kuri rya Amerika tugira ati ndarangisha mukanya navuganaga nawe ariko atangiye kumbwira ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe. Ntwari yavukiye Burundi, yavukiye Tanzania, yavukiye Rwanda, yavukiye
Burundi.
Kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania, ntabwo ubugizi bw'ubukire uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume ba nyirasenge aho bari akeneye kubamenya.
Kandi undi mu Rwanda nyine?
U Rwanda se ntiwasohokamo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari?
Ubushobozi bufite wo kujya gutambagira mu Rwanda hose.
Bitabaye iby'ubushobozi ariko gushaka uragufite?
Gushaka ko nari bitaho ufite ubushobozi ko udafite.
nibyibira wa musaza we kubaho utari incika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe kandi wabo bafite kubera ko nta makuru yabo uzi ubwo hano ku ijwi ry'Amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango udafite umuryango kandi umusaza wabugize umuryango wumva umeze ute ni iyihe mpanuro
nababaje kubera ntabwo merewe neza cyo cyatumye nyine nk'uko nkurikirana nyine ndagukurikirana mpamvu yagukurikirana yari kubaza nyine wowe nifuza kuba namenya nanjye mbona ko muri abo bose yabuze n'umwe yaba akiriho ari n'uwo mwana wanjye yenda yaranashatse yaranabyaye simbizi yenda yaba akiriho
Muzeri Bakarinda ushimiye cyane kubafasha kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga urakoze cyane
nuko nubwo nawe urakoze
wasubiza uwo muhungu wawe ntamusezeraho ntwarime urakoze rero mukaze kuvugana na papa wawe yambaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara gushimire ko warageze umuhate wageze umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashyize turavuganye ngaho rero ukomeze uzajya ukomeza wumve ijwi ry'Amerika
yego mukomere namwe turakomeza
nyuma Agasaro Kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Ribakare hari abari bakimbuka bamwumvise avuga ku ijwi ry'Amerika baramumenya amakuru yatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakirwe mwumve Amori Nkiriyehe atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Migina umudugudu wa Bugina Guyano ni Nkiriyehe tuvugana ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga nari nguhamagaye kubera ko nyine bari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije ufite ambwira ko yitwa Andrea Ribakare nararebye nsanga koko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ubwo nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare kuko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe uri umwe mu bavandimwe be rero wowe uri se wabo ni ukuvuga yuko abavandimwe na papa wawe yego mukaba mwari mumaze kingana iki mutabonana ntabwo muzi ariko se abo bajyanye barumva nabe bakuru ndetse cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba Mukasine ba Mukanyandwi ba Kamanayo abo ngabo urabazi yego hanyuma se abo ngabo mu Rwanda ahafite umuryango ubungubu nimbahuza muramwakira mu arabona umuryango ko navuga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho nyakamwe nawe mubonye umutware w'umuryango yego yose mwamaze mu gutaza amakuru yabo bene wanyu bagiye muri Tanzania mwumvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se mwumvaga mugifite icyizere ko hazaba hari ukiriho
yego
kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu wo witwa Ntwari Aime yibutse abumva ijwi ry'Amerika Ntwari Aime niwe waje mbere arambwira ati mfasha gushaka bene wacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kubungunga kumvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza aho ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka niyo mpamvu bashoboye kumugeraho kubera yuko mbagira ngo umuntu ambwire apfe amakuru ahagije yatuma umuza mumenya kuba uwo yarabashakishije akaba babonye uyu munsi aho umuryango urambwira uti twiteguye kumwakira kuri mwebwe bizagenda gute murifuza yuko yakwibuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye aho ngaho ntaza kongera akahabona akahahumeka kuva umwuka wabo akanywa amazi yabo akanywa inka zabo murumva bizagenda gute
Kaje
yarapfuye. Hey. Ni ariko abana turahari. zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese ehano icyo nshinzwe nyuma yaho ni ukuza kuba hari nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye muri kambere muvugane muvugane aho muzahurira ibyo nibyo muri bukore nagira mbabwire ko umurimo wanjye hano niho urangirira uzakomeza mu gushakira abandi bavandimwe Andrea Ribakare ari kubikiza igikomeye ndagisohoje nagira ngo kubaze Ribakare umuhungu wawe ntari ari hafi aho niwe waje hano ikiganiro bwa mbere avuga ati ni gushakira abavandimwe niba ntari ahari nagira ngo mubaze gatoya wamumpa
yego
alo ntari rero aho
ndashimana byandenze kubyakira
wabikurikiranaga byose wabyumvise ko papa wawe abonye umuryango aho ngaho mu Rwanda yari arimo avugana n'umuhungu wa se wabo witwa Amoni yari abona umusaza n'umugabo w'igikwerere mukuru nshaka gukundana n'ikiganiro gato kabura gakora ko ari wowe waje hano ibi byose ni byo byaturutse ko ushakira papa wawe umuryango kandi ukigandenze
ndenze ndukubona amagambo yabuze ariko ndashima Imana kuba mbabonye
ngaho rero ukomeze ushime Imana bite cyangombwa hanyuma witegure usengere n'uwo musaza kugira ngo muzabonane na bene wanyu
ndashima Imana cyane nkashimira Radio rya Amerika nawe Venuste Imana ikongerere imigisha pe
urakoze cyane nawe iyo mugisha tuzayisangire nagira ngo rero usubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo gatoya iminota mikeya turimo tubasiganwa n'amasegonda ariko mumbe ado muzeri bakare rero nagira ngo ngushimire nongere ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no kwihangana muri imyaka yose ariko kurya ngo bitega mbese bategera uko umugabo ateze gutategurirwa ntabwo rero yasigirire ubusa urabona ko agasaro kaburaga kaguhuje n'umuryango kugira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi usezerewe ari cyo ushaka ko kongeraho mbere y'uko usezeranaho na ngiye abo mu mahanga bo nibyo nakubwiraga ngo ukorakira abagabanya iyi ntambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tujya duhagarara gushaka abantu babuze baburanye n'ababo ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe si ikintu rimwe ni igikorwa gihoraho hanyuma Imana yamana n'abantu tukaboneka tugakomeza tugashakisha n'ubu rero nabo basigaye muri Tanzania ndakwizeza ko niba hari ikiriho tuzamubona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho azaboneka uwo tutazabona ni uwitabye Imana ariko hari n'abitabye Imana tumubwira ko dutabye Imana tugafunguriza imiryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri Tanzania n'abari bari i Burundi abatwumva mutandukanya waba yibuka umuvandimwe we witwa Andrea Ribakare yaje hano mu gihugu cy'Amerika akatubwira yuko hari icyo bapfana nkiriye ngaho rero wowe hari icyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezereho hanyuma kira abandi mu kiganiro gatoya ka Burundi
kandi gusaba nuko rero tubona na uzwa kuri telefoni ukaduhuza kuri telefoni ya mbere cyane niza izajya bafatira nabi niza bafatira
ibyo nabitse mbere
icyo nongeraho ntibikiriya cyo no kugushimira wowe kandi rero no gushimira radiyo y'u Rwanda ubwo ubundi imana ikomeze guhamagara amatora kuko ari byo kubikorerwa mu bubiligi guhamagara amatora kandi raporo yanyu turabona
cyane
Naho utaha na Venuste Nshimiyimana.